hivi nikikumbuka uliahidi tuwe wane. Tena nikikumbuka zile maraudi mtaani sani ya paro manandalo nikikupeleka nyumbani. Oh my lelelele migala paro nalo manwa chemoga together.
Oga de da, ya kisu boja kablaga chelkene.